Johana 6. Bang' mano, Yesu nowuok modhi loka nam Galili, ma bende iluongo ni nam Tiberia. Oganda maduong' noluwe, nikech ne gineno honni mane otimo kochango jomatuo. Eka Yesu noidho got moro, mobet piny kuno gi jopuonjrene. To sap Pasaka, ma en sawo mar Joyahudi, koro ne chiegni. Yesu noting'o wang'e, moneno ka oganda maduong' biro ire. Omiyo nopenjo Filipo niya,
"Ere kuma wanyalo ng'iewe makati madwami jogi ocham?"
Nowacho kamano kotemogo Filipo, nimar en owuon nong'eyo gima obiro timo. To Filipo nodwoke niya,
"Siling 400 ok ding'iew makati moromo ng'ato ka ng'ato kaw matin tin."
Japuonjrene moro machielo, manyinge Andrea, owadgi Simon Petro, nowachone niya,
"Rawera moro nika, man gi makati 5 mag shairi, kod rech mothol 2. To magi dinyal ang'o kuom joma ng'enygi?"
To Yesu nokone ni,
"Nyisuru ji obed piny."
Kamano ji nobet piny. To kanyo noyudo nitie lum mang'eny. Kuom ji duto mane obet kanyo, ne nitie joma chuo madirom 5,000. Bang' mano, Yesu nokawo makati, mi ogoyo ni Nyasaye erokamano. Eka nopogogi ni ji ka obet piny kamano. Rech bende nopogo, kendo ng'ato ka ng'ato nochiemo kaka odwaro. Kane giseyieng' giduto, Yesu nowacho ni jopuonjrene niya,
"Chokuru ng'injo modong' mondo kik gimoro lal."
Kuom mano, ne gichoko ng'injo mag makati 5 mane ji ochamogo, mi opong'o aditni 12. Kane ji oneno hono mane Yesu otimono, ne giwacho ni,
"Nyaka bed ni jali janabi manonego bi e piny ka."
Yesu nong'eyo ni ji dwaro make, kendo chune mondo obed ruoth. Omiyo nopondo modhi e got kar kende. Kane piny ochopo odhiambo, jopuonjrene nodhi e dho nam, moidho yie moro mondo ong'ad nam odog loka Kapernaum. Piny koro nosechido, to Yesu ne pok ochopo irgi. E kindeno ahiti maduong' ne kudho, omiyo nam noloko marach ahinya. Kane gisekiewo yie kama bor madirom kilomita 5 kata 6, ne gineno Yesu kawuotho e wi pi, biro irgi e yie. Wuoro nomakogi ahinya, to Yesu nowachonegi ni,
"Kik uluor, en mana an."
Eka ne gikwaye mondo odonj irgi e yie, kendo gikanyo noyie nogowo e dho wath mane gidwaro dhiye. Kiny ne oganda mane odong' loka machielo noparo ni yie achiel kende ema ne ni kanyo. Kendo ne ging'eyo ni Yesu ne ok oidho e yieno kod jopuonjrene. To jopuonjrene nodhi mana kendgi. To yiedhi moko moa Tiberia nobiro, mogowo machiegni gi kama ne ji ochamoe makati mane Yesu ogwedho. Omiyo kane ji oneno ni Yesu onge kanyo, kendo ni jopuonjrene bende onge, ne giidho yiedhigo mi gidhi Kapernaum manyo Yesu. Kane jogo oyudo Yesu loka machielo, ne gipenje niya,
"Japuonj, ichopo ka karang'o?"
Yesu nodwokogi ni,
"Awachonu adier ni, udwara mana nikech makati manyoro uchamo, muyieng', to ok nikech honni museneno. Kik utini chiemo makethore, to tiuru mana ni chiemo mosiko, kendo makelo ngima manyaka chieng'. Wuod Dhano ema nomiu chiemono, nikech en ema Nyasaye Wuoro oseketo kido mare kuome, manyiso ni oyie kode."
Eka ne gipenje ni,
"Ang'o monego watim eka wabed joma tiyo tich Nyasaye?"
To Yesu nodwokogi ni,
"Tich ma Nyasaye dwaro mondo uti en ni mondo uyie kuom jal mane ooro."
Kuom mano ne gichako gipenje niya,
"To ere ranyisi minyalo timo mondo wane eka wayie gima iwacho? Ang'o minyalo timo? Kwerewa ne ochamo chiemo miluongo ni mana e thim, kaka ondiki e muma ni, nomiyogi chiemo moa e polo mondo gicham."
Eka Yesu nomedo wachonegi niya,
"Adier, adier, awachonu ni, Musa ne ok omiyou kuon moa e polo, to Wuora ema miyou kuon mar adier moa e polo. Nikech kuon ma Nyasaye chiwo en mana jal moloro aye polo, kendo ochiwo ngima ne piny."
Kane giwinjo wachno, ne gikwaye ni,
"Jaduong, yie imiwa kuono pile."
To Yesu nodwokogi ni,
"An e kuon mar ngima, kendo ng'ama obiro ira ok nowinj kech nyaka chieng'. Bende ng'at moyie kuoma riyo ok nochak olong' ngang'. To asewachonu ni, kata obedo ni usenena, to ok uyie kuoma. Ji duto ma wuoro omiya nobi ira, kendo ng'ato ang'ata mobiro ira ok nariemb ngang'. Nikech ok aselor aa e polo mondo atim gik ma an ema dwaro, to mana gik ma jal mane oora dwaro. Jal mane oora dwaro ni kik awit kata ng'at achiel kuom joma ne omiya, to ni mondo achier gi duto chieng' giko piny. Adier, wuora dwaro ni mondo ng'ato ka ng'ato moneno wuowi mi oyie kuome oyud ngima manyaka chieng', kendo anachiere chieng' giko piny."
Jo-Yahudi nochako ng'ur kane giwinjo ka Yesu wacho ni en e kuon moa e polo. Ne gipenjore ni,
"Jali oke Yesu wuod Josef koso? Donge wang'e wuon mare gi min mare? To ere kaka onyalo wacho ni oloro oa e polo?"
Yesu nodwokogi ni,
"Weuru ng'ur. Onge ng'ama nyalo biro ira mak mana ka wuoro mane oora ema okele. Kendo anachiere chieng' giko piny. Ondik e kitap jonabi ni, Nyasaye nopuonji duto. Omiyo ng'ato ka ng'ato ma owinjo duond wuoro mi opuonjore kuome, to biro mana ira. Ok awach ni nitie ng'at moro moseneno wuoro, to mak mana jal mane oa ka Nyasaye kende ema osenene. Awachonu adier ni, ng'at moyie ema nigi ngima manyaka chieng'. An e kuon mar ngima. Kwereu nochamo mana e thim, to kata kamano ne githo. Anto awuoyo kuom kuon moa e polo, ma ka ng'ato ochamo to ok nyal tho ngang'. An e kuon mangima mane oloro ae polo. Ng'at mochamo kuon ni nobed mangima nyaka chieng'. To bende kuon ma abiro chiwo mondo piny oyud ngima en ringra."
Jo-Yahudi nochako dhao kendgi niya,
"Ere kaka jali dimiwa ringre mondo wacham?"
Yesu nowacho nigi ni,
"Awachonu adier ni, ka ok uchamo ringre wuod dhano, kendo umadho rembe, to uonge gi ngima eiu. Ng'at ma ochamo ringra, kendo omadho remba, nigi ngima manyaka chieng', kendo anachiere chieng' giko piny. Ringra e chiemo madieri, kendo remba e math adieri. Kamano ng'at ma ochamo ringra, kendo omadho remba, ema osiko kuoma, kendo an bende asiko kuome. Kaka wuoro mangima noora, kendo angima nikech en, e kaka ng'at mochamo ringra bende nobed mangima nikech an. Ma e kuon mane oloro ae polo. Ok ochal gi gima ne kwereu ochamo to bang'e otho. Ng'at ma ochamo kuon ni to nobed mangima nyaka chieng'."
Yesu nowacho wechego kapuonjo e od lemo Kapernaum. Jopuonjre Yesu mang'eny mane owinjo wechego nowacho niya,
"Mapuonj matek manadi? Ng'ano madichik ne ite?"
Yesu nong'eyo ni jopuonjre ne ng'ur kuom puonjneno. Omiyo nopenjogi ni,
"Wachni obuogou koso? Ka kamano, to kara dubuogi machal nadi? Ka uneno wuod dhano kaidho dok malo kama ne oae. Roho ema kelo ngima. Dhano to ok nyal gimoro. Weche ma asewachonu gin roho kod ngima, to ji moko kuomu pod ok oyie."
Yesu nowacho kamano nikech nyaka a chakruok noseng'eyo joma ok oyie kod ng'at mane biro ndhoge. Eka nomedo wacho niya,
"Mano ema omiyo ne awachonu ni ng'ato ok nyal biro ira ka ok wuoro ema omiyo obiro."
Chakre kanyo ng'eny jopuonjre ne nodok chien mi oweyo luwe. Omiyo nopenjo joote 12 ni,
"Un bende udwaro weya koso?"
To Simon Petro nodwoke ni,
"Ruoth, ere ng'ama dwadhi ire? To in ema in gi weche makelo ngima manyaka chieng'. Wan koro waseyie, kendo wang'eyo ni in ng'ama ler mar Nyasaye."
To Yesu nodwokogi niya,
"Un ji 12, donge ne ayierou duto? To kata kamano ng'at achiel kuomu en jachien."
Nowuoyo mana kuom Judas wuod Simon Iscariot. nikech kata obedo ni Judas ne achiel kuom joote 12 go, to en ema nobiro ndhogo Yesu.